shankysupplier.com.
Nafosi bobote ni kama bobo, nakesha bobote kama bobo. Fosi bobote kama bobo, uwe nakesha bobote kama bobo. Sinajira chunge mbuzi nsiongope, nasira vige munda nyondoke. Ila shula natamanye tuote, basa naniambia wanabidi usiondoke. Oh, sinajira chunge mbuzi nsiongope, nasira vige munda nyondoke. Basi ila shula natamanye tuote, naniambia wanabidi usiondoke. Sajina pesa mlawane, achanga fosi mbani, sajina hera itawane, itawane. Sajina pesa itawane. Uwe kura na wamu siwezi leta tamami. Siku na mchiana nisilane kafosi. Nikikosa rawama pesa iwepo kwa pochi. Matumiki akibana, sasa taishi vipi? Uwe kwanza nami, uwe mimi, uwe nikipata tarete ya bembi nami. Mimi uwe siwe kwanza na wasi na mimi. Uwe siwe kwanza na pressure na mina. Nikipata pesa tarelea, najua baby wangu shani swea mazoea. Inajua mimi sinajira chunge mbuzi nsiongope, nasira vige munda nyondoke. Ila shula natamani tuote, basa naniambia wanabidi usiondoke. Oh, sinajira chunge mbuzi nsiongope, nasira vige munda nyondoke. Basi ila shula natamani tuote, naniambia wanabidi usiondoke. Sasa nataka miniwe chini kwanza baby, isiwe juu, isiwe juu. Achanga tafute mashariki kusini, tapata tu tu. Uwe nionyeshe upu ya ushirikiano, uwe sunajua kwenye mapambano naenda kutafuta. Nionyeshe besi ya ushirikiano, uwe sunajua na kwenda bari kutafuta. Kikata tamaa we, takata mimi, yani takuwaza we. Kifika uko, kikata tamaa we, takata mimi, yani takuwaza we. Utakuwa masumbuko mama we. Minasema kujua moyo, ukipata tarejea. Kujua moyo, minasema kujua moyo, nikipata tarejea. Kujua moyo, na kuahidi we. Kujua moyo, kipata tarejea. Kujua moyo, kwenye simu tutaongea. Kujua moyo, mimi nitakupigia tu. Kujua moyo, kipata tarejea. Kujua moyo, baby wangu my dear. Kujua moyo, hata simu nitakupigia. Kujua moyo.
Pamoja record.
Chunky supplier, supplier, Chunky supplier.
Duke Beat.
Chunky supplier, supplier.